guys, mnajua mbona uwezi shika Quran ukikuwa mnono?
Mnono?
Mbona?
Ya imi unajua? Mbona uwezi shika Quran ukikuwa mnono?
Wala, yo meleta hiyo.
Ha? Nyi wata mjui? Wee Bob unajua?
Nini ya?
Unajua mbona uwezi shika Quran ukikuwa mnono? You lazima ukwe Muslim.
You joke coach.
We love it.
We distance ourselves from that joke. That's not part of the escape.
That is not
joke.
Imagine you see content yetu.
We apologize.
Acha ni wape ingine. Favorite color ya Muslims ni gani?
Ulishatuambia.
Favorite color ya Al-Shabaab.
Blue.
Ni blue. Ni blue. Bas, twende. Tupige hiyo kitu. Siniwe hii midugi.
Hi. Welcome back to the escape episode. Welcome back to the escape. This is episode.
Hii imetosha supu Faraj. Hii imetosha supu. Supu intro. Hebu jaribu Don. Don, hebu piga intro.
Ni kwanza
alilili basi.
Mbona usina kuingilia?
I know.
Piga intro.
Ama ni beef. Don. Uzijua. Hey guys, welcome back to relax.
Bobi piga intro.
Wagon guys,
yeah. Yo guys, twende.
Hi guys, welcome back to the escape. This is episode.
Wait, this is episode number 40?
40.
What? Hey,
yes, he of little faith that he has ikuwa.
What? Episode 40. Okay, kama siku za mwizi. Anyway,
tufanyeni Kisogonyandu.
Tupatie our...
Naona maluna
yata. Zisikie, tupatie our...
Juu, anajue yuke.
Tupatie 40 cars. Zii, tupatie...
40 cars. You cannot fuck
you can't
say you can't buy a
sitoika reasonable
hizi ndogo za driving school simeenda driving school
acha unaona hadi labda alaki tutajua aje
zin
like tume
the person wako awadiwa
like tukifika specific number of followers huo mtu IG tunaweza
640
utaona
follower number 640
ama tunampea something like much
acha tuweke hiyo kitu nini tuko
much and
640 size
tuko
614
so 640
lakini watu
tafute number 69 number 666
tunaenda church
ya bana
tunaenda kanisa
ile rosary inaangalia
kati. Oh crazy.
Anyway guys,
it's Friday.
Yeah,
leo umekasirikiwa na nani mse wako? Yajua
mzee. Uliamka kumsaidia kupack, anakuambia fit check. Tunia fit check bana na
babe nakaje.
How does this look?
Kumbe
anakutumia fit check tatu different, unadhani anachagua moja, kumbe anabeba zote.
Anabeba zote. Ameenda home, anarudi next week.
Ameenda kwa student yake
kinando.
Hausiki pia mimi kwa naenda lakini tho.
Kikakufanya nini mimi?
Mimi ni kwa nenda for the cars. Like, unajua mimi napenda tu nikae nisikize.
Kwa nini tu ni wajinga bwana?
Zikirevu.
Bwana.
Waruzi wajinga.
Leo nimetuma memo kwamba siendi bwana, ikakuwa ni sherehe kubwa sana na sisi. Ai uko lili penye yako. Anapiga sherehe anasema afadhali uko Nairobi usiende. Bado unajua?
Inaisha lini 20?
Sunday.
Z like the last WRC Kenya.
Oh, Kenya sijui.
Ilikuwa Sunday.
Like any Z.
Like the last imekuwa the past 2 years.
Like I know.
Oh, I think it'll go 4 year contract.
Yeah, 4 year.
I think it's only
the third.
So near 2020.
Then it's an extension ya mwisho. Naanza ku save bus.
Sin
you nafaa kuingia na
kama ni 4 years inamaanisha tushaye tushamaliza 3, si ndio?
Tushafanya tatu.
Si ile yenye tukikuwa chuo ya last year.
Ya last year afu na hii. So next year ni ya nne.
Tumeka... Hey, wekoni tuna...
Ya last year wajabe then niendanga, man. Jana nilichukua kamera yangu. Nikaanza kuangalia hizo picha wazee.
Kiremini sense.
Kai.
Kumbe.
Ilikuwa fiti.
Ilikuwa fiti.
Ulikuwa wapi?
Kwa gari.
Mlidos kwa gari.
Tunangambia next year itabili tununue gari.
Ama tu kwani hakuna mtu, umeone staff ya kwani hakuna mtu alikuwa alisomea Naivasha atuombe domo kwa shule yao.
Na vanya swahili si ni maradhi yao akidi wanakuja hapa.
Si ndio wako home, tunaenda huko
tunalala kwa domo.
Na tunakwanza na basi za shule.
Kumaanisha kutakuwa na wakidi wengi sana huko.
Esi tao inanuka kiwi. Wa tao inanuka kiwi. Watu wameja huko
kama. Na spirit.
Mi hata nikuwa nadhani ni watu wa kea.
So kuna nyo unyo before.
Before
kiwi. Kitoka.
But at least hizi siwe ingi. Ile siku wa kurudi ndo wow.
Na kale ka distinct smell kashulu.
Ndo na hile unanukanga tu.
Na kuna kipora.
Wamejaza tao bro. Sao wametoa etai. Wako na shati za white na
sweta
kwa
shingo
na katroza sawa wanajiona mauru mbaya wengi wanakati ya kati ya madame nini nini wanajiona wameweza sana mbaya sana
we got you
anyway
oh we got you
okay yeah that's it leo ni Friday so tunaanza na wiki ya nani
tunze na wiki ya
mimi si ndo nafunga
aku haya
yangu ni refu yangu inaanza last week
Sasa utuambie basi.
Ungefunga Ramadhani.
Like, stories zangu za penye wiki imekuwa zinaanza last week.
So, stories za wiki hii penye wiki imekuwa inaanza last week.
Inaanza last week. Ya hii wiki.
Like.
Zee, ukinisema atujakuwa na episode last week, so tukona 2 weeks ya kurecap.
Actually, si kila mtu akona 2 weeks.
Agaya, kila mtu akona 2 weeks ya kurecap.
Sasa, basi mtu mwingine anze tu.
Sawa.
Sasa juu, amku hata amku bebwa kuhenda kwa submersibles. Yeri uanze hapa. Mr. Sikwe Bias, anza.
Oh, wow. Baby, mbona kuna game kuna.
Sijuu ya pick up. Ni joke.
A rare pick up win or loss.
Wow. Ni joke, guys. Msini nini.
Askubambe.
Nashtuka boba kwa kanzo.
Lakini speaking of value, mtana. Oliabile. Lakini, kuna mtu tuwa angeongea tu na driver wa rally mwenye alibeba Ruto.
Askumio
kitu. Afanye tu kama kusa tu. Nini, hatuwezi shikwa.
Standing citizen.
Technical issue.
Zee, lakini imagine.
There was a technical issue.
We don't know who that is.
Technical difficulties.
Zee, okay, chana na yo story tho. Lakini umse, imagine yo pressure uko nayo. Unajua, umebeba president wa hii inchi. Alafu, uko gari unaipeleka niyo speed ya rally. Na umeambiwa na security guard.
Security umeambia cheze chwani.
Upeleke na chwani. Lakini adimise upeleke
na chwani. But actually the guy himself alisema.
Alikuwa na alifilio pressure.
Alifilio pressure. So alikuwa a bit more careful.
See, but niko sure alikuwa na adai kumake sure. Ukimpeleka 50 ange
fili. Because actually anybody else angefanya hivyo unless it was a Kenyan.
Kaa
ingekuwa Kenyan ndo angeamua kufanya
hivyo.
But hao wengine... Mpee yu.
Ndio kwa maana unajua hadi hajafanywa kitu ingekuwa dereva Mkenya tuseme ati ameambiwa 50 alafu apeleke 100 angeweza kuwa
anakuwa bullied kiasi. Bonda
kuwa president wewe.
Mm-hmm. But kama ameenda kupanda gari ya rally, wacha kule experience venye iko. Like usimpechwani, nika uende kuona Titanic alafu ukose kupotea.
The full Titanic experience.
Yeah, maana walipata nayo walipata full.
Wow.
Full Titanic experience.
Nani? Bibi yao CEO akona nini descendants wake walidedikwa hiyo Titanic.
Ancestors.
Maybe wako ame think about it. Maybe wangethink about it before. Wangekata. Una get?
Yeah,
like, ay! Kwa zike kwa Afrika.
Hey,
uncle ya mama ya nuka. Kazi ya neighbor wa kina alikufa.
Kwa na 70, lakini bado.
Alikufa kitu kaka hii.
Jirani, hata wacha. Jirani ya nanisi alikufa huu kama vile saizu wa sawezi enda Saudi Arabia.
Kina ramba watu bado?
Kama watu wanda for the money, but...
Si wengi.
But si wengi. Like, obvious kuna wale tu vichwa ngumu, hata asikie usu inaniliwa.
Bro, nili kusho nishei panda mat ya wenye wanaenda sasa. Those guys that walikuwa mebook mat mzima, bata wako wamejaza. So like ikipita. Ya ikapita, so wengine wakabebu. So wako wapo wameja kwa mat wanaongelele.
Wanda kufani okupe
wizo makazi. Si wanaenda job, Then wanasema hati, walikuwa nasema, venye kuna wengine walipatika na wako, like wanapele kwanga place kaa shule. una get like nikaa body
nikaa ni kama jeshi wanapigwa kijeshi hivyo nikaa hivyo angaliwe kama uko fit for jeshi kama uko
so hadi kuna wenye walikuwa na ball wakatoka nini so wakopo mzee wako so bubbly hapo ndani wanacheka wenye sio anaenda kuanza kupata do mwingine anasema wenye bwana yake alikuwa amemwambia asiende huko but bwana yake amtakiangi mazuri nini nini
so anasema hivyo sijui
bro nilikuwa na feel sijui aje kwa hiyo mat alafu kuongeza hiyo mat haikuingia tao ilikuwa inawapeleka hizo sides za west so ili tushukishie hapo urewe so imeongeza tu hasira zangu manzi washanipigia kelele
ufala
hapo ndani na bado wamenishia urewe nilikuwa nime jump but nikashangaa a whole bus tu hapo tuliingia ka extras tulikuwa ka wase ka 10 maximum so that's like around 20 people wote
Saudi
wote wanaenda Saudi na ni wamama wote
juzi tena niko na video fulani au mamaids wanapiga sasa muarabu
Four of them, I think.
Hapo ndo lijua pia au ni wasti. Unafanyanga kitu
kama unafanyaje kitu kayo. They are supposed to be murdered, right?
Eh, jule
iko
unajaribu kuarabu wewe na wewe ni Mwafrika.
Eh, unazouliwa. Wanaona ni kama wanaweza colonize that place. Ati
tuende wengi
sasa, ati sasa tutaheshimiwa. No,
that's not happened. Umeona watu wanatoa pesa like China. China deal time walikuwa kibuy players kama vile Saudi anafanya size. Also walikuwa na buy lakini walikuwa na waka stop jo walikuwa naangalia TV ile money flow yao inaenda out of wafikiri Waarabu wanajaliwa na video wako nayo uwezi wafanyia kitu like hiyo ndo ba
it can only be said unaona venye hao wase wanakuanga na very strict human rights issues na US hawajai wachokoza
yes, sio uko na pesa
exactly
na hadi hadi Qatar mlipiga Qatar wase walipiga nduru na bado
na bado it went the way they wanted it to go
so ona, like Russia so walio
they the ones who can't be bullied like bro utatupeleka wapi
sisi wao wana all the money wao na wakisema wata withdraw oil
wako na the money wako na the oil
tuna DC wote
like hakuna penye mnaweza wapeleka alafu plus wako na akina Libya pia wenye wanatoa
na pia
wanaweza waleta wote
hiyo Middle East na hiyo
Asia
wote wako na leadership noma like leadership yao ni noma sana
like hawana wasi wa kuwa mtu istiwa na
at oppositions je kina hakuna
vitu kama hakuna
opposition ni wao amuke mtafa
nika hii serikali yetu
manze tunaomba tu pole
pole ndio tunaendelea
wiki yako ndo nilikuwa
ah wiki yangu ilikuwa kali
of course yeah
ati uko remember
the oh yeah rada
sianjaribu kukumbuka wiki yangu endelee
oh
kali inaanza na hiyo wiki nyingine
tunapiga 2 weeks
imagine 2 weeks
2 weeks recap
last week siku factor yote last week yote nililala
ah nilikuwa na do that
sasa hii week
you cannot do that
nisema last week ndio saa holiday inaisha
oh
like this week ndio
saa
kutembea nitafute
bro kuka home is so depressing
wallahi
can't relate unaweza kaivi mzee uskedi hapa
can't relate
kwanza unajua kufika point yenye mpaka wazazi wanakuangalia alafu wanaanza kuona akadi kama kamekuwa idol sasa.
Wacha tumpe kazi.
Sasa tumpe kazi. Juu ameshaona hata kadi kupumzika, ushapumzika. Na wameona pia kuna venye ujitumi kutoka nje. Kazi ni kushinda bedroom. So wanaona hapa hivi itabidi sisi ndio tu work on that initiative ya kutuma kijana nje. Ezi. Unaweza pia rose juu nini? Nimekuwa nikitumwa vitu fani fani and there still kumbuka sijui endea.
Nafaa hivyo. Sio ndo mtoto home.
But sasa hii niko solo. Mimi ni automatic first born and last born.
Hadi mimi niko solo.
Woo, buda.
Solo. Chukue brother wangu pali mmepeleka wenu.
Si shule
ama. Niko na kiza nyumba.
Wallahi.
Yeah. So hata naweza amua leo ni kai hidden gem hadi usiku.
Paka masaa mengine. Ah, hili wewe manyu. Oh.
Sala strict nilidose yote. Niko na mzazi anaenda kuniambia waanza kuchota hizi mashonde za mbwa. Kasema acha hii wiki naanze kutoka nje.
Tukasema uwezi endelea hivyo.
Monday nilipiga lap area yangu ni scope out the area. Tuesday nilika. Wednesday nika tulikuwa naye.
Yeah, Wednesday tulienda milimani.
Yeah, tulienda milimani. Yo by then story nyingine.
That was on Wednesday. Then Thursday ni jana.
Eh, jana. Jana nilikuwa na visitor.
Hadi yako anajibu text zetu. Hadi yako anajibu text zetu.
Manze kana chakachaka kwa group. We are tuko business. Jamani Google tu hapo.
Ama iko wewe una type.
real.
Alibaba anauliza.
Hadi nikamuuliza. Nikauliza kani don kweli ni wewe una type.
Oh, ndio maana hizo messages zilikuwa zinakuja kaa nini? Zinakaa tu not coms and PR wetu. Oh, I kind nini? What?
Independent office does not disclose.
Wangepata tu kwa inawa element bashing. Wenye boba nazimaga vitu out of pocket.
Mimi, mrs. Semangi.
Habile deji ulise masijui nani ajui kizungu. Anyway.
Sini ukweli kawa ajui kizungu, si ajui kizungu. Msianze. Sisi sema jina hake lakini.
Emi yiko mic, mic one, this is mic three.
Ngoja, Emi yiko meleta shida. Emi yiko meleta shida.
Kwa flame bob.
Okay, hata tupe listeners backstory. But tunai redact. So,
tuna redact names.
Names will be changed for.
Let's call this person Cloud.
Names will be changed for.
Tumuite nini?
Your sentence inakwanga names will be changed for.
For
so, for protection or for protection of the
character.
Yeah.
This girl there's this girl any
tumuite. Wa achana tunayo.
She's a known person.
She's known.
She's known.
Yeah.
She's known. But so,
tumute mermaid.
Fish.
Mermaid.
Ariel.
So, let's call her Titanic.
Tumute Titanic. So Titanic anafaa kukuwa anafanya biashara fulani na mse.
Mm-hmm.
So Bob called a number. Then the phone was received by another girl on the other end. Mm-hmm. Wakaongea kizungu polite. Then like Bob came kwa group akasema,
It can't be Titanic. Because Titanic does not know English. Cannot speak that
level of English.
Apo kuna shida kweli? Mimi.
Kuna shida.
Me personally, I will be there. Mimi na tumbe, I will be there.
Kidogo achangie English aid jamani.
Manze. Lakini ka.
Lakini ska jie. Kaijafika yu level. Mbona ni?
Mbona ufiche?
Si mbona ni siseme ukweli?
Okay.
Una cheki si vibaya kwa sababu ni English. Honest and
truthful man. Honest and truthful man.
Like that. Una cheki. Sasa Amy ameleta. She dalili kashangal kuuliza kwa ile imefanya.
Kuuliza wakaacha kuongea.
Nilikuwa ngoja kathomi. Nisikie watasema nini. Nilikuwa hapo I will be there.
Mtu ametaka dhomi.
Nilikuwa
hapo. Ile sikaacha.
Yamata. Osi nuchatisha tu. Sai menza, mi adil da ini jokes. Sani meleta napo juu na Amy tu. Mina reply liki, like check a me from my hand.
Amy akamwambia, stop focusing on the English. Answer my question. Hey.
Kwanza umu ni kumoto manze.
Amy aliko mikuli.
Kwa kulafaya aje hizo story.
But alia nilikuwa nimesha kulafaya ule mtu.
Oh.
Kisigino, kisogo nyandu.
Nani huyo? Yes, tuna float.
Yeah, tuwezi Titanic, hiyo ita make sense. Hiyo tutaitoa yote.
You guys are late.
Aje.
Sini conversations before that.
Boys.
Yeah, tuendelee. What's your week, boy?
Huyo.
Girls and boys, Jack and Jill.
Serious confidential. Yo, labda tumuite classified.
Yeah, that was your past too. Yeah,
this is the best too.
Escape premium pale cross friends.
Yeah, walalipia hiyo bana. We just creep sana. Labda mid September.
Broadcast channel.
Olai, hiyo tunatisoma September.
The Instagram yetu tuweke Insta sex. Kama uweze echo kana folders kiasi.
Nini?
Broadcast channel.
Yo labda tuambie watu lipeni chwani tuwaingishe close friends.
Yeah, alafu tuko tunapiga. Alafu tuweke group ya WhatsApp pia.
But tuwaeke kwa group yenye inatuma zile picha zinainanga zikichomeka like photo replies ile inaishanga once ama WhatsApp by the way if you want is that WhatsApp
it's day alza kulililita yawaze
Unakoza kwa viewers moja Bob atapigwa cancel.
Bob atamalizwa. In case mtu achukue screenshot ameua Bob. Bob says the most uncouth.
See uncouth
out of pocket. Out of pocket and cold
for. Disingenuous.
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 Zee, like nasemanga tu plain.
Ama kitu zenye watu hataki kusikia.
Nakae nakwambia to your face. Oh, this is to your face. Juu mwenye naongea kuhusu ama kia naongea kuhusu hii relate to anyone hapo.
How was your week?
Wiki yangu.
Other than kuamka asubuhi
kujimwagia
maji kwa uso. Sana nipigia picha hivi na chini. Ameka simu hivi chini atia naangalia na simu hivi amejimwagia maji. Alafu safari thing yetu amekunja sura. Unaget? You know ilikuwa inakaa uongo. Unajua mtu akikwa gym
amekunja sura.
Sasa upige picha ativi.
Hiyo picha iko.
Yaani uongo.
Alituma view once. Nikamwambia to send the same pic akakata.
Alikuwa anajua unangoja hivi kupiga.
Yeah, alikuwa anajua niko na yeye rada.
Sasa ni view once ndio recover aje.
Si ungepiga tu picha nyingine ukikuwa hapo tena huko.
Na huo anatatisha na nimemwonyesha picha mingi. Za nini? Anyway.
Kamagilia maji. Loser behavior.
It's time to rudisha masculinity guys. So
chivalry.
So mwende wako ni bodies na nini?
Kai.
Let's go on.
Ni mwezi wa men's mental health.
Yeah.
I will not be there.
Si Nakuru. Unajua shida ni kudhani Nakuru ni huko kwa Titanic. Nakuru si ni huko dume.
Sema kuje basi. By them kika me food on me. Hadi palipa kulala.
Sema
online. Ukifika Nakuru, ukifika Nakuru na nyumba nitawapatia na eh mamu. Niko na wageni.
I'm going to eat.
Yo joke always get go kwenda alliance.
Na kwani haya.
Ona vile kana loot.
Ah, ni vile mu sema afa, semangi ava.
Astaghfirullah.
Sasa afanya watu wave, my fans please msiende.
Anyway, Bobby tuambie.
Astaghfirullah. Mivo, si nivo.
Nivo.
Noma. So inamaanisha like I seek like, forgiveness.
God forbid. Ama
forgiveness. God forbid me. I seek forgiveness.
Oh.
God forbid me.
Eh?
God forbid.
A'udhu billahi min dhali.
A'udhu billahi min dhali.
Yeah, kitu kama hiyo. A'udhu
billahi. Nataka kwenda kutoa mtu.
Anyway, ilikuwa men's mental health month.
Yeah. Leo tuna digress lakini tuendelee.
Tuna digress in order.
Faraj tuambie.
Kuhusu
tuangalie kama alianguka
mtiani. Tuambia wiki yake.
Hebu
Katusema
laugh in a serious situation. Seriously guys.
Ile ox bob bob.
Yeye kulavu zuri yes kwa mimi. Mimi ni the most serious person
musically chini kwanza.
Ile nyingine.
Hebu anza tena.
Kwanza kwanza bomas waimbe. Kwa kujeni
kwa
nyua nyua.
Haya twende.
Aya chebukati amekaa bwana. Ninanania Davita. Ninanania na Davita.
Wewe wewe
na mshinda. Eh
Faraka amechukua kit goddamn.
Bomas.
Bomas.
Cherera 4.
Oh Cherera 4.
Safari
oh.
Kwa.
Wewe miss kubali leo
mwanangu. Ani miss kubali lakini lazima nikuwe hapa.
You will be there.
I will be there no matter what.
Wacha chebukati aanze.
In the question, who would you rather have on the Oxa? The winner is Bob.
Bob.
Hey, Bob.
Of course, music yangu. Wanajua music yangu iko juu.
Anyway. In the in the question, who would be hardest to spot in a group setting? We have Oswin, 45. Oh, acha niseme na percentage. Bob alishinda na 33%. Yeah,
Bob
Oswin.
Alishinda.
Yeah.
Sema number 1 na number 2.
Yeah, Ox. Yeah, Ox.
Number 1
yeah,
na number 2.
Yeah.
Bob,
yeah,
percentage
Bob 33%. Kathomi 29%.
Eh, Kathomi.
Hii ni kana okay, soma yeah, results. Kundi 0-0.
Kundi 0-0.
Ilikuwa Oswin. Yeah, hardest to spot in a group setting. Oswin 30%. Oswin 45%. Mimi 30%.
Nani kushinda na landslide bana? Zina kuna ku.
Who is most likely to laugh in a serious situation?
Amy
35%. Oswin 26%.
Unacheka.
Unajua me I'm one of
Amy
the most serious
guys.
Yeah, yeah, kucheka.
Si unaona walijua.
Who is most likely to forget a friend's birthday?
Amy
37%. Oswin 27%.
Unaona vitu za mimi nimekuwa nikipewa honi.
Who do you think is worse? Was that giving directions?
Kathomi.
Kathomi 42%. Oswin 24%.
Kathomi anakaa tu kusema, it's giving, go, you'll find a road which is not giving.
Crazy.
Who would survive longest in a horror movie?
Faraj.
Kathomi.
Who's most likely to
survive longest?
Lakini nilinotice kwa hiyo ya horror movie.
Au ni horror
movie. Kwa horror movie kwa kila mtu alikuwa anatetea mtu wake by the
by then niliona.
Nilinotice. Hey, watu hapo naangalia tu. Bob content creator amesema hawezi hawezi kwaya. Naona pale watu wa kuuza nguo. Wanasema don't hawezi shindwa.
Ni unapata
mtu anachunga ngombe na ngamia.
Ni huko wapi
anakuwa amesema Faraj.
Local pastoral.
Yes.
Yes, mas. Kwanza tunataka tuma direct link.
Ngombe kwanza ambe na minute.
Tunamtag.
Minute
127. Mark that. Minute 27.
So Kathomi alishinda 3%. Bob 27%.
Yo ya directions.
Yo ya horror.
Zi tunafaa by the way tuulize wa watupatie feedback sasa.
Eh mbona wapeka Tommy yo ya
horror movie.
Yo horror movie. Yeye ni aliweka kwa story.
Mimi najua.
Aliweka kwa story.
Aliweka zote.
Lakini pia mimi nilimvotia kwa hiyo horror movie.
Mimi nilimvotia.
Mimi nilimvotia juu yako kwa akukua anaenda kushinda yeye.
Ai mimi nilichoki
ilikuwa mimi na Bob.
Lazima ashinde.
Mimi nilicho directions Kathomi ndo atapata.
Definitely. And there feel kwa sababu.
Definitely. No, babe, it's giving. They go to Coptic, it's not giving.
Guys, there's that building.
Hi, Nini.
Let me just check on Google.
The road is Nini.
It's Nini. To Mombasa Road. No. Check kulikuwa the road na, that's not giving
kulikuwa
Mombasa
Kulikuwa na aswali haikuwa na answer, lakini.
Yeah.
Kuna bali Jesma walikosea. Hiyo ya weird combination answer ilikuwa Bob na Akua. Kwa
yeah,
kwa answers. Paka unumeni limtafuta.
People told me. Pia Osi.
Me, let me tell you.
Oswin, Bob, nimi najua, unajua Bob tumesoma na high school.
Nini? Bob anaenda huko Titanic apate kitu akule.
Wewe Titanic imekubamba sana, slow way mention.
Anaenda Bob kula anything and everything and anything and everything together.
Eh, Bob abagui.
Seriously ana combine
chakula. Any edible, as long as sio kitu ni edible.
Anakula
as long as hezi muua.
Dante ukula kila kitu.
Wana wana
ni
Dante.
As long as I knew him bonanzi kule.
As for the constituency, who is most likely to lie when they are running late?
Oswin
for 2%.
See what I
go with that 6%.
I decided to take it.
You know, you got the most fairest.
Meniekelea sana. Mi ufika late. Sana nimeichukua ka brand.
Wongo.
Sasa yoni brand yangu. So me, I will be there late.
Sasa hii ya sherehe. Hii ya sherehe ni tight.
Sherehe ni wewe na Amy.
Na Kagomi by the way.
Zizi,
yani hapa.
Oh,
nasoma nini?
Oh, unasoma
niko na Kim's kit hapa. Mimi 33%, Amy 29%, Kathomi
26%.
Yoni ya? Ya sherehe.
33, 29,
26. Nani ndo alishinda yo? Yoni
Kathomi. Ah, niyo Amy. Crazy, nani Don? We all know ni Don.
Ninyo wawili, mina peleka.
Izi ni Amy.
Ni Don, ni Don.
Tuanze kuangalia lockets na snap.
Na snap.
Ni Don, bado.
Script ziko.
Uzo nchiko na evidence.
Yoni
kipeleka wa Supreme Court.
Mnapeleka what? Mnapeleka nani? Hiyo itakuwa ngumu sana. Hiyo
kuna fulani wao sio na lead dust. Hii ya Twitter. Who is most likely to wild on Twitter?
But ninyi wote
wao. Like in 50%.
Wow.
But you know that is based
on Kathomi to lie.
That is based on here.
23%.
Mimi Nkapota.
That is based on here.
50% to 23% mimi na Kathomi.
Mimi Nkapota. Mimi ni
4.
Let's in. Mimi Dinali ni vote na Discord on Twitter.
Hata tuone nani alivote.
Hiyo ni based on here see.
Kuna time nilipona negative 1.
Paka alikuwa ashanga.
Acha Bob, acha nionyeshe Bob ma ops. There's a very serious sneak.
Ali,
content creator. Ali vote nini yo?
Hapo baba kuna pseudo account yenye content creator solo ndo anajua.
By the way, mnafahamu nasi.
Eh, abuchi kwenye simu yake.
But tena hii nyingine also na dust. Ila weird food combos. 59%.
59 yani landslide.
Wapili ni Amy na 21%.
Kula mimi ukula Instagram.
Hadi na sana.
Unless wanakumbuka hiyo riba ya fish na mkate.
Ndio maana.
Fish na mkate walikula jamani. Kwani mbona mimi nikikula iko hivi?
Waisraeli walikuwa desert jamani.
They were not there. See, this is an experience of very bad drought. Anyway, tulikuwa kwa wiki ya Bob Gandami. Bob uta maliza kutombea wiki yako.
Wiki yangu si nimekuwa tu nikifollow the teachings of
Americ.
Zi.
Kibe.
Anaitwa Goggins. Majo Goggins.
Zi.
David Goggins. Oo, boys flani ana shindanga tu aki. Ana advise men wakue like
men.
Masculine wakue men.
Kinda nani?
Nikate bila controversial statement
bila ku arrest wa kila siku.
Eh. So yes, nimekuwa tu nikihipi.
Hivyo ndio wiki yake imekuwa.
Eh, nimekuwa gym.
Tafuta
kazi. Niko na kazi.
Hauna Bob.
Niko na kazi.
Kazi gani?
Uinua chuma siku mzima. Joblessness.
Na inonga chuma tu, machuma.
Pause.
Doesn't that make you gay?
No.
Nyamaza Kasimu.
Ni intention.
Nyamaza Kasimu.
Intention.
Upimbi. Acha upimbi.
Ukifanya
acha upimbi. Namba gani nyamaza Kasimu?
Unaweza fanya ni the intention ndio ina counters nini? Unarada. Unaweza nini?
Lakini yeah, mimi
unarada.
Nimekupata. Nyao jaget. You see Boba has a very strong point. Boba la try kusema. Okay, kwa law kuna kitu kinaitwa mens rea na actus rea. Naget. So dimse akikua kani ilikuwa lakini kwa akili yangu sikuwa nataka kukua.
Sixi mada.
Hiyo si mada.
Yeah.
Unaget. So like Boba anasema kukua
oh
nini? Yeah. Like unaweza nini for the physical of it.
Lakini
but
see,
the moment umeiweka mentally ndio
ndo utakuwa. Acha zaka. Yezi. Wewe tukubaliani hapo Boba. Acha usiseme hiyo ndo tukikupata.
Hebu fikiria scenario. Kuna boy, kuna boy. Si boy yako na mzegedes.
Mzegedes.
Na ndo kama ni boy.
Eh, yeah, anajua mzegedes fit, right?
Ah, ula dela.
Nini?
Ula dela ukisema.
Sasa, hebu imagine you boys.
Wewe usiende huko, usi tafadhali acha story hapo. Wow.
La joke la next. Itakuwa
disgusting. Hebu tuendelee wiki yangu. Kwanza last week niko na beef na Super Metro. Sio sasa shida ni Super Metro, ama shida ilikuwa ni vile namba.
Hata acha nimalize.
Ama vile wazi hapo ndo tumalize.
Basi one statement. Unasikia kama jasema nobody can give you a better hand job than you yourself.
Watch up.
Achi ndo kama nilikuwa sitaki endelee.
Hey, pause.
Pause. Hey. So the same
tulikuwa tuongelee maintenance, mental health.
Okay. Sawa. Okay,
nini? Uski. Aya, ningekuwa na gari singekuwa na shida zote, lakini tunakubali sina gari, si ndio?
Yeah.
So,
that's very true.
Yeah.
Basi tumeyopatana.
Bu sema tena wasikie.
Na ndo kama nataka kuona hivyo washa niko hapa.
True.
Shida ni sina gari.
Better days are coming.
Yeah, ningekuwa na gari. Yo tu gari peke yake. Atakazi na pesa bora gari. Unajua hiyo gari tunaweza tafutia mafuta niambie kina Bob na Amy. Zii sinaambia Bob na Amy kama nataka kwenda washa gari iko wewe kuja na pesa ya mafuta like.
Unachukua tu randoms.
Hadi naweza mwoni in the stage pale ni bebe wase. Waeke ni kama matatu alafu tuende. Wacheki. Sasa mzee ameniacha sherehe unajua inaisha masaa asubuhi. Tumepanda hatuwezi kwanza akatuambia hizi tufikisha tao. Gari anasikia amechoka atarudi solo anaweza lala nini nini kwa hivyo juu nyinyi ndo nyinyi ndo yani mnaona shida ikabidi sasa ni tuanze ku trek man tuka trek kutoka 18 unajua penye 18 iko hapo kanivo
1824
kutoka kanivo tuka trek paka Timol kwanza ndo tuseve imagine 10 bob
we've not seen
no, I've been there before.
See, I blame you.
Yeah, we've been there before. Tulikuwa na kina Don.
See, 10 bob, tuli save 30 bob. Juu tulikuwa watatu.
Lakini 10 bob each, uko sure, always sacrifice 10
bob. Wait, bro, mpesa yangu nilikuwa na 90 bob. 90 bob, ni chuani, kama ningepandia kanivo, ni chuani hadi tao, alafu, chuani ingine hadi. Penye naishi. So ingi make. So ili nisebi yo ndo yu 90 bob.
So uchasave 10 enye una. Huko na pesa.
Okay, wawo ingino alikuwa na pesa.
You cannot save what you don't have. Tell the government you cannot save what you don't have.
Ambia gaza rekali kupatie kazi. Aya,
nika
tukapanda yo, tukafikapo, tukapandia mato wapi. Ile roundabout ya nini? Ya, ni madaraka. Aazi, ewe. Apo ni madaraka. Iyo, apu unduwende Nairobi West, I think. Yo roundabout.
Karibu na Strat.
Karibu na Strath. Z.
Karibu na Timol.
Karibu na Timol.
Sini hapo ni Timol.
Zee, achana na hiyo ya Timol. Sikunoe roundabout ya Timol. Sasa kuna hii ngine nye ukua tu katikati kapo ndo. Alafu pate hiyo barabara fulani ya Nyayo enye nendanga hivyo. Alafu kuna ngine nene.
Oh, ya.
Nimeelewa.
Najua.
Tulitembeanga.
Yeah. Hapo tukapandia. Pia you've been there. Tukapanda mat. Safta kupanda mat. Tukafikata au vizuri. Tukenda tukapanda metro. Ulizo dem vizuri. Tukamwambia. Nashikia wenda. Wenda ingia ndani tukaingia ndani mse
tu. Ama labda alikuwa anakuambia wewe ndani.
Mimi rasi na nimeshamwambia vizuri.
Miscommunication.
Hiyo ni upimbi basi. Upimbi kama alielewa hivyo. Upimbi sana.
Communication.
Hiyo ilikuwa lini? Sasa ni Sunday asubuhi. Okay, ni Sunday asubuhi lakini mzee umetoka sherehe alafu naingia kwa mat mzee na hadi sinikawatumia hadi voice note mzee mata ibambi bana tunasikia
kupata huyu
nasikia tu kwaya za nini zinapiga kazi vizuri on a Sunday morning on a bless matatu za super metro. Aya kufika hapo kidogo tukafika ile ndani tunajua like mtu anajua tunashikia ndani si ndio jo hakuna mse mwingine yoyote ameshika kwa barabara mwenye anaweza sema me confuse na sisi. Aya, so nikaona, ay, nikatutapita. So nikaharakisha ile mbio. Nilikuwa tumekaa huko nyuma, nikaharakisha mbio, nikafika hapo. Alafu namwambia, oya, si nilikuwa tunashika ndani, hadi ayo ya pole, wawa. Yule tema anayambia hivyo badala, aharakisha ambie, derea simamishe, ndo anaload kufungua mlango. Tushapita mazee, na the next stage ukipita wendani ni wapi? Sukari. Mazee tunaenda, alafu nafika, tuko hiyo, anaenda kushukisha. Anatuambia, anaanza kuniuliza, nani mbali sana? Mazeni licheka tu. Yaani hiyo nguvu ya kumjibu tu iliisha.
Nimeshukishwa nimeenda kwa sukari severally but nimeshukishwa kwa sukari once.
Hizo zingine
ndio nimeshukishwa anga KU.
Mbona?
Kwa nini?
Sina waambia shukisha kwa
lakini kuna kongana. Kuna kongana karao fulani. Hiyo ndio sake nilinibamba pia wakanaswa na huo karao sasa. Unange nishukisha wewe ndani? Ange naaswa angepita juu aende. Akataka kunishukisha akanaswa na huo karao hiyo palikula
kumbusha.
Mazee ikabidi nirudi tena kutembea
kutoka.
Sukari mazee sasa unatembea kama usingizi tu iko kwa macho like uone hata unatembea tu ufike kwa hiyo nyumba
mama. Oh, I'm familiar with that road.
Kingekuramba.
Kelekuramba.
Nini? Oh,
kama.
Sio ukumbuke alienda Thika Road excursion.
Oh, alienda.
Yeah, alienda ni watu wakienda ku discover ocean Titanic yeah anaenda discover.
Kama sema utaedit to your part out.
Hata tujasikia tulikuwa tumeimage.
Iko.
Iko. Okay, tuendelee.
So hiyo ndo ilikuwa wiki yangu ilianza hivyo. So basically wiki yote ilikuwa too shit. Juu Sunday yangu ikianza vibaya.
Imeharibu zingine zote.
Eh, inaharibu kila kitu. Alafu leo nikaachwa. Lakini at least mazee, though being a Friday sifai kukasirika. So eh, hivyo ndo wiki yangu imekuwa. Na naandika nini? Naandika gazeti, mnipatie ideas.
Unaandika gazeti?
Hiyo ndo exam yangu ya project ya
wei. Kushindana na Moses Kuria.
Eh, nataka ku...
Nataka kusumbona na
ya. Nataka kusumbona na ya. Nataka kusumbona na ya. Unajua, with the constitution ya media na kwangani, hakuna kuacha, atuseme ati NTV na pigwa bomu hivyo alafati Citizen, oh, lazima Citizen inside now. Like every journalist, lazima lazima ukwe side. Like, lazima unine. So,
tukona watu walikuwa mechangamkia.
Eh, tukona Moses Kuri ambaye. Ezi ya sinikujie, nisina mambo. Anipatie kazi. Kwa nini trade. Ni deal na Binance.
Hadi mimi venye huwa nakashivuga wapo wakeza nitoa kazi you guys.
Hapo ndo rasa wingi shida ya Kenya wote.
Hey, mnashangaa eh, ule boys alianza kuongelea serikali.
Serikali kwanza anawasifu sasa. In fact the government is planning on this and that.
Sikia tuulize Bob alafu aseme atachukua ama.
Mimi nitachukua job of course.
Na utaendelea kukashifu.
Nini hiyo?
Utaendelea kukashifu gava.
Mimi mshaisikia nikikashifu gava.
Haya. Kumbe mimi una apply.
Bob na nanga by the hiyo. Mimi tuko mimi na Bob tuko same WhatsApp group, ndio Bob.
Eh. Yeah.
Nyinyi ndo mnalianga shida hapa
nikasikia Faraji. Faraji mwenye uliangori, Faraji anaweza liangori kutoka kahawa.
Si, mimi ndalia kazi na pesa, kazi na pesa.
Ni tu ngori.
Nikiwa na pesa siwezi laumu gava, na na hiyo pesa naiponda mwenyewe badala ni save next week ni city.
Haya, okay.
So umesema ni shida yako.
Eh. Yeah.
Inakongo
Sisi kelea gavana sisi ati 2020 last year nilikuwa na pesa before ingie
so weza weza tu hadi mi personally siwezi kelea
eh weza kelea rudo before bodo si kwa naye
yeah
we aya tuambie how was Thika Road uli
unajua mimi Thika Alex
ah acha
sulipo naongea okay moja kwanza to set ground rules atukanyagi Thika Road.
Tunakanyaga.
Oh, sawa, twende sana. Basi nilikuwa na edit nini? Twende.
Oh. Hii kuna...
Aya.
Bob.
So.
Tukwambia baadaye.
Ka tunakanyaga Thika Road.
Mm. Zii, alifika wapi?
Bob ali...
Destination.
Bob ali destinate. Kama ina make sense.
Kwani ya huko umeenda Ngarendare na Nyutu? Oh, nimesema. Oh, shit.
Pia hiyo utatoa.
Hey.
So last week Tuesday I think any last week Tuesday 13th June eh 13th June ilikuwa
But they are person X or am jiba?
Person X.
I mean, the same
person
X,
someone
yeah, different.
Ni the same.
Oh.
Crazy, unadhani?
Nimenyamaza. Asking the right questions.
Well, but ni the same person X.
Watu wanapelekwa alali.
Yes, so Tuesday ilikuwa birthday person X. Yes.
So limpe present gun.
By the way, limbaya nini?
Ama wendo.
Ama wendo.
Ama uli.
You. The next
thing you know is 254.
Yeah, the next one of you.
Ziacheni.
Oh, ili wendo ulikuwa birthday?
Yeah.
Ulijideliver kama package.
Zi.
Na nini kwani?
I digress.
Acheni stop. Acha niwaambie birthday gift. Mosquitoes
mekua mingi kwa Thika Road.
Mimi natafil malaria.
Jema ni kulo na mosquito jamani.
Mwana mbasha.
Yeah.
Kwa hizo ni mosquito kubwa. Yo squito.
Na vampire.
Eh, hivi. Karibu zimtoe shingo. Ulipona lakini? Ulipona?
Nilikuwa.
Hizo mosquito bites. Hebu angalia kama mosquito bites zilipona.
Ungepata ile experience ule msao coast.
Si, acheni, acha.
Msao coast.
Acha.
Ah, amesema tusiende Thika Road. Ah, turudi Nairobi.
Oh, so nilienda visit kwake niki drop gifts cuz alikuwa ameniambia alikuwa okay alikuwa na cut hiyo siku imagine cut siku ya birthday yako
alikuwa na cut mbili
ni
shule ni very uncool
shule ni
hakuna shule ni mwaka hiyo.
Yeah, alikuwa na exam hiyo siku, then so nilitoka huko late kiasi. Then when I arrived, nilikuwa na gifts, nilikuwa nimenunua. Then nikanunua cake huko, because wow. Singenunua.
Learn by example. Hey, Leimibu wafunze, unajua, apart from inspiring, educating, apart from inspiring and entertaining, pia tunaeducate. Ebu educate ulo lifana.
Edutainment, yeah.
So, kuna stuff alikuwa nataka nilinunua from places alikuwa nataka. Kuna, anapenda Rick and Morty, so ilimnunulia kiholder ya Rick and Morty. Then kuna kiholder ingine hapo ya picha yetu.
Wewe, hey. Must be nice.
So ulienda huko pale tunatengeneza nini?
Ah, si hapo. Ni hizi zenye ziko na nyimbo Spotify scannable.
This is the key to my heart.
Compare.
Rizla.
Sina Rizla. Auna Rizla.
Unasema mbele umati acha ni reduce microphone. Watu wa escape wote wako na Rizla.
Lazima kuwe na
escape Rizla.
Then some, nilinunua
some
other things like some clothes.
Anapenda
beanies, so nilinunua beanies.
Beanies ni nguo lakini.
Sikuwa nataka kuku.
Accessories.
Akipeana details, anapenda hii, anapenda kuvaa hii. Msee anaweza chorea. Una get? Like una ni get? Like nika msee aseme. Nika Faraj hajakuwa hard launched. Then msee aseme. Anavaanga specs, anavaanga ngepa masaa ingine. Una get? Like description. Una get?
Oh, yeah. Tupate picture.
Yeah, exactly.
Picture.
Trademark.
Trademark.
Uh-huh. Anapenda beanies, so nilimnunulia beanies.
So kama unataka kutoa person next way, ingia tu hapo utafuta beanies. Kwa nini?
Niliweka kwa story yangu, shit.
Lini hiyo?
Kwa highlights.
Hiyo story ya huko kwa hiyo nini?
Nini hiyo?
Spam.
Alinitoa as a follow.
Umeweka private.
Ukukata, ulikata request. Nikona request, nimeka request
sana.
Siku sijui ngapi na ni mtu
tunajuana. Tunaweza check request zangu huko.
Hausikia nilitoa.
Haujai kuwa na checking.
Zinakwambia nili request, si ulinifollow.
Nimekufollow na main, sijakufollow na.
Si ndio hiyo, nikaangalia.
Main yangu ni public.
Achana main yako, yes, nikapata na spam.
Main yangu haiko attached to my spam, so kuna venye ungejua ziko related.
Si kuna recommended.
Haujafol, ni mimi nakushow.
Sina kuambia ni request, nikaka request ni ai we. Wale
grava maazi hadi.
But picha niliweka kwa main na zingine niliweka kwa spam. Hadi sikuweka, by the way. Kwa spam account sikuweka venye mtu ange expect.
Ulika kwa request sana hadi ukasema aziada hapo.
Where do you go kwa spam account yangu?
Hey bro, I mean
your account yako ingine si main.
Niko na.
Zote mbili. Crazy.
Niko na. You're crazy.
In a rock finding, mbona yujine napotena venye ni a very basic word. Kustalk wa se.
Oh, maizu wa.
Katha. Neza kuwa kwa dina account ya Dance on Passes of Rose.
Christopher Crypto.
Ama account ya escape. Let's talk now crash.
Manze, alafu like a screenshot.
Afikiri unataka kwa leta.
Damn, escape likes my photos.
Yeah, afikiri unataka kumleta nini. Bezee, neza kuwa alafu wa kipu
japa sana. Na mtu wa
Paris. Maze, no ma.
Yosu
inakupatia nini.
Yes, walo, mina juhasi. Mina kona mtu.
Oh, yeah, mshikanga juzi.
Nya mkona hiyo.
Okay, mimi naweza kuwa na juu. Ajui.
Do they know?
Wacha niendele na story yangu. Then kuna hii stuff. Unajua hii kitu inakuanga kwa offices. Ni suspended nini zina.
Kitu ya 1 million.
Zii.
Hiyo ndo bare minimum.
Zii, but kuna hii kitu watu nakuanga na kwa offices. Mostly corporate offices. Hii kitu bolmoja inagonga zingine. Like, na get. Chance after picha niwaonyeshe.
Aendeleanga tu kitafuta picha na tusikue na post.
So, nika pia nilipata hiyo. Kuna time tulikuwa na yeye akasema anataka.
Alikuwa na hiyo stuff ya kugonga. Sasa ameweka kwa keja.
Zii hakuna one oi.
Oh, ding ding ding. Ukamnulia hiyo pia. Ene uko na muku juu. Hiyo sira ndio kitoka hapa tunanunua.
Ngoja ati mbona
ulimlia hiyo kitu? Sijui alisema anaitaka. Like alia, like tukitembea. Alisema like anaweza taka kitu kama hiyo. But hiyo siku tulikuwa na vitu nyingi. Tulikuwa tunaenda birthday flani so.
Hiyo siku mkiwa huko.
Zii siku alisema anataka. Tulikuwa tunaenda birthday. Yeah, so.
Zii wewe uko na hiyo pesa ya kubuy immediately.
Zii, joy kwa plan for.
Ni wash wash.
Ni wash wash.
Tunajua ni wash wash.
Mimi ya. No, so. Yeah, so, cards.
So roughly you spend how much roughly? You 13.
Enough. 10K. Enough love. Enough love.
Zili mefika 10K.
Tasema hiyo off, sao, off mic. Sao. But enough love.
Lakini ilipita 10K, ilipita 10K.
Kwa hivyo wako. Sisemi haikufika, haikupita. Ilikuwa tu enough. Ni
ufanyie boy wako
hiyo. Manze 10K ndio bare minimum.
Oh, na pia hii kitu, unajua party popper.
Kipopa ni?
Ozo za kuwaribu.
But nilikosa kuipop. Nilirudi home bila kuipop. Niliacha.
Ulikunda kuenda kuipop? Kwa?
Hey. Pause. Kajipopa. Nizo vitu unataningi hivi.
Ile.
And then inalipuwe natuwa makonfeti.
Eh. Unajua konfeti.
Sawa, sawa.
Sisi na shida na hiyo. Shida ni mkunda kuenda kuipop wapi.
Sisi tulikuwa kwao. Like,
oh, nilikuwa nadhani ukifshuka
kwa barabara.
Unachachisha.
Unatafuta na county government ni clean.
Nilikuwa nadhani unachachisha.
Then so basically nilienda. Then nikarudi. Okay, tulikuwa na kazi zake most of the day. So then nikamaliza nikarudi. Yeah.
Mosquitoes. Alafu
uh-huh. Yeah, nika. Oh, so, you know, you got to highlight of the week. Then plus when you tulienda.
Atuko communication kama washa.
Sisi ndo tulikuwa
kwa. By the way, nilikuwa niseme like nilikuwa ni
ngoja kwanza moment of waambie.
Na nilisemanga kwa hiyo radio 254 tukio uko. Niliona niko na the realest.
You have a long way to go.
Niko na the realest friends, nilirealize cuz kuna time nilikuwa like before niende akaniambia ako na cut most of the day. So mimi niko ai basi this is a sign nisiende. Then friend yangu akaniambia zi wenda tu hadi akanipangia timeline ya kuenda kurudi and everything. Then nilikuwa nasema ai ama ni like nikiwa hadi nimekaa nikienda kwa njia niko like ama tu nishukia hapa nirudi home like you know
zi unaonanga mimi ufanyaje nikishatoka kwa nyumba
hivyo.
Imeisha.
Unajua
kama ni nilifunga tu keje hivi.
No retreat no sana.
Nishaingia kwa gari ya mama tatu sasa naelekea tao. Najua nitakuwa ati nimewaste your fare alafu nikarudi kwa nyumba tena kaka azi.
Time nafikiranga tu. Forward ever backward never.
Yeah, so then friends wangu waliniambia
kama ile kitu.
Friends wangu akaniambia ni share location yangu. Friends wangu ni akina Hussein Faraj.
Command center.
Babu liko nataka niende nisirudi ni sawa.
Drones huko.
Eh ziko rada.
Radio kuniambia naenda anyway. Bila kuna sideline.
Know your place.
Eh.
Una. Una anachoma mikono na jua yako. But like sikuambia nimeambia watu naenda niliambia Osi nikiwa literally kwa njia
nilikuwa na imagine
cuz ilikuwa impulsive. Okay, iko impulsive, nilikuwa nimeplan na nilikuwa niende na friends wangu wengine but then sasa
just come up for them kaambia nani kiana
kaambia Osi
crazy kazi peke yake akatuambia ni first siku mzima nimebaki kuangalia angalia watu ni aimi kila mmoja ni ako happy square
manze akienda bibi kiasi unakafungua una kazoom una change kutoka
amezima data unashangaa mimi saa moja bado hujatoka Nyeru
na nafuta naye kumbe huko umeacha
Faraj ayayay sawa.
Technical difficulties.
Rafael usikalie mic.
Sasa unapota kati na utasnip.
You know.
Ziko tatu sasa.
Nitawaambia kitu yenye nitafanya off air. Anyway.
Then tuka nini? Then nikarudi. But nilikuwa na location na kina Osin na nyinyi na
kama
nivo mimi ndo wa kwanza kazi ikitokea mnipatie au nakataa
wako sote kwa ile unemployed ile mbaya ile inafaa kukua kwa stats
au njaneza njaneza geuka wizi
njaneza kunyonga
njaneza kanasemanga aje ati mwache kuwekelea na kwanga nita watafutia line shida ni poverty na hizo machain
Yeah, msikizangi ya shinkinyo wengine.
Oh, so basically nilirudi late. Mnaikewa
junior kwa chain. Nizo machain ni mnaikewa. Watch, watch.
Nilirudi home late. Then nikakaa kwa call na friend yangu. Nilikaa kwa call na friend yangu. Then nikaanza kuwatch Manifest. Nikalala late. Then the next day tulikuwa Radio 254 asubuhi.
Very nice.
Yeah. Ilikuwa pia a highlight of my
Radio 254. Shout out to Ted Wanyike.
Wako na open mic whatever iko Westlands.
Yeah,
open mic nini muende.
The whatever. It's on fast, right?
Yeah,
Lil Mina. And some other artists watakuwa area. So you guys make a point of seeing the open mic na Lil Mina Westlands. Ni Westlands wapi? Just check for their page.
You need to do your stuff. So you place need to a Beer Street.
Bistro.
Zi Beer District ama Beer something.
Beer Bistro.
Acha ku guess. Una guess. Acha ku guess.
But unaweza check kwa their socials hapo hivyo. Radio 254.
Inaitwa hadi niko hapo.
Watch watch.
Inaitwa the Beer District.
The Beer District.
Mm.
Yeah, okay. Very
Westlands.
Good.
1st July.
Mwingi yourself manze mji nice. Mji msikie fit.
Yeah, then nimekuwa nimelala like this whole. Nini? Then nikakuwa mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa lini?
Sikia vya naisema. Nikakuwa mgonjwa. Ni kama ni event. Then nikakuwa mgonjwa.
Okay, I got sick. Like
you fell ill.
Shut up.
Sin, okay, ni mimi.
Ni mimi nilifall.
Kwa sababu niwe to disrespect kizungu.
But nikakuwa mgonjwa like siku nikakuwa mgonjwa siku mbili then nikaenda hosi. Nilienda hosi ni Friday last week. Then
nikakuwa
on meds ziliko infection.
Oh.
Infection
na low blood sugar.
Nilikuwa nadhani ni boy.
Crazy.
Escape Junior.
Crazy.
Mwako mkitaka hiyo for a while. Yani, hiyo ndo wananiombea. Hiyo ndo wananiombea.
Yani, Escape Junior ana mook.
It will not happen.
It will not happen.
Yes, I'm from the Nairobi Rivers.
Mimi nimesha washo. Hiyo ita nini. Hiyo ndo wananiombea. Yani.
Nasema hii mwaka.
Yeah, Escape Junior muhimu though. Hata kani next year, hata kani
next year.
Next year. Kuna kitu takuwa inherited.
Ato
yetu ndo atakuwa raka hapa in the next 50 years.
Sinyi mpate wenu kwanza alafu minta wa follow.
Ladies first.
Crazy.
Ladies first.
Kuna men before.
It is chivalrous. I want to say ladies first.
Oh yeah, then this week nimekuwa to home. Okay. Yeah, look. Looking for business opportunities na
nikitafuta kazi.
Nikibuild. Cindy, you're looking for business opportunities na nikibuild.
CV.
Nini yangu?
CV.
No, my business. My small car business.
Oh, by then a day.
Crochet gallery.
Ya kweka simu.
Yango.
Ah, hiyo ni
yango. Yango
mangoma. Kutengenezea usu nile yake. Ile
special. Oh, ile
yango. Uliona venye zimeiva. Nili mtumia.
So, unituma kwa group.
Oh, unituma kwa group.
So, unafaa utengenezea usu. Unafaa utengenezea usu.
A model.
Ah, si. Katomi yako na... Oh, yeah, unaweza pia katumi ya model by the
way. Ah, pool. Wewe uko na pool, wewe ndo model.
Wewe ni model.
Ah, ni wewe.
Katumi za hiyo na next.
Hata Amy anaweza model. Si mimi nitachukua video for free. Video na editing na wafanyia for free.
Ah. Hiyo hadi hakuna. Nimenyamaza.
So okay.
So yeah, this week nimekuwa to home nikitafuta business nikiendelea kubuild business yangu na nikifulfill orders za watu. Yeah, basically yeah, kama mnataka mnaweza nunua. Yo crochet.
Crochet kama mnunue.
crochet real gallery hapo hizo. Manze very nice nice things. Kuna zenye umepost?
Waende wacha. Bado. Ninajaribu ku build variety colors. Si mchili.
Tunakupa.
Tunakupa.
Unajituma.
Ni kama the number 1 teen podcast na kupea marketing na uja post.
Nifungue hoteli alafu nikwambie, "Wewe ukija nitaanza kupika."
Exactly.
Nataka chips sana. Wewe kama alafu
na jikoni tu ni empty room.
Manze hata viti hakuna.
Wewe kama post like nilikuwa ni post leo.
Yeah, deep. So by the time episode inatoka zitakuwa juu. Manze ya hapo crochet gallery. So hiyo ni first shout out
to business.
Manze whatever.
Support him his business.
Unaweza crochet box.
Sio sio nadai.
Unaweza crochet leza.
Boba la choice hivi.
Utakona.
Asina nadai stuff nyingine.
Yeah, haitakuwa ikitoka toka.
Itakuwa na talk.
Sisi ina depend na size.
Pause.
Rich people problem.
Is the shit. Is the shit. Una check. Okay, labda wewe koko.
Okay, tuendelee. Acha niwaambie story.
Hapo ni the shoe fits. Mwenye anava.
Hakuna.
Then leo.
Tunajaribu practice.
Leo nikaenda ku deliver an order, then ndo mimi hapa. Basically.
Ukakuja ku escape from your shida zote za wiki.
Na kesho since bado ni ya wiki yangu. Kesho niko na some business stuff, then niende out na friend yangu.
Business stuff. Ah,
business. Sawa, acha waeke.
Business stuff.
Wajua nini? Eh, waje
business ni business, ni training.
Is business.
Yeah.
Yes. Si wewe ulikuwa na
nani? Eh, ndio bado nimesema eh.
Oh. Tupige biashara
nyingine. Oh, nilikuwa nataka kusema nini ni therapy si uongo.
Nini?
Podcast. Podcast uko kwa therapy. Like kuna kama hapa una
nini ni bo.
Ah, elele.
Elele.
Bora check up behind my back na feel vibaya.
Ai, nimeanza kufikiria sio.
Endelele.
Nenda huko.
Elele lakini.
Zi.
Bo, leo una bully watu.
Eh, boba ni na amekuwa kinilempo.
Mwanzo acha leo niliambia acha nilie shida. Boba amekuwa kinibully kutoka.
Na faraja amekuwa kinibully.
Sijui ni boba na nibully sasa like. Eh, usimwona ile
sibling. Una double it na I give it to the next person.
I see me double though like mimi yangu na minimize.
Sana kubully aje lakini.
Boba mradi usini unajua kutoka high school boba amekuwa
kinibully. Aje sema.
Zi.
Unaona unachota.
Yezi semeka like ni.
Ai we. Zi.
Kwani
hey.
Chibukata lifungua saba. Anyway. Kuna stuff nilikuwa niseme.
Uongo.
Ulikuwa umetoka before uanze kuongea.
Uanze ulikuwa si useme kulikuwa useme.
Zi, same.
Umefanya hata sabi ni sawa green ilikuwa niseme.
Kwa nini nimefanya? Hadi sijafanya anything
zi,
at all.
Zi, same. Boba weni jokes like he didn't mess up tulikuwa nafani sana.
Ulikuwa unatupima.
Ulikuwa unataka kuadanga.
Sawa tu. Imepotea.
Bwana tuambie tu kitu kingine random.
Okay, uko na business related tukusaidie ku promote.
Ah, but then you notice Argentina speak language gani?
Argentina. Latin.
Latin.
Mm.
Wanasemanga bandera ka bendera.
Sijui.
Siniona Messi akipost juzi sijui flag day huko kwao.
Tumesema anaongea Latin.
Latin America. Ni Latin America.
Kuna language inaitwa Latin
America. Yes.
Au kumbuki kwa one bio.
Latin
is an extinct language.
Just jump to us. What is it? Sini hiyo. Walai bo. I hope you put it in
here. Pantera Tigris.
Mighty Wagoneas.
Pantera Leo.
Acha tuangalie.
I'm going to the zoo to see Pantera Leo.
Unaenda kuona nani?
Latin mob.
Kwa ni wako Rome.
Which language?
Does Argentina speak?
Mbona umepata answer
anayemuuliza?
Portuguese. Ni blend ya Portuguese na Spanish.
Portuguese ni Brazil.
Kwanza ukipiga hiyo ndio unachanganya na isema fiti.
Latin. See your region. Your region inaitwa Latin America. Sorry. Latin America. See the
Latin. Na nilikuwa nimemeza karibu pia niende niambie watu. Niambie watu huko nje vile tunaongea ngali Latin huko.
Ya tropas boys ni pantera leo.
But si Spanish. Si Spanish.
Camera
bobo.
Camera bobo.
Latin.
But yeah. ni blend ya hiyo.
The cup of this app.
Spanish na Portuguese.
Portuguese ni Brazil. Juli kolonizwa na Portugal.
Wallahi.
Yeah. It's me no show.
Portuguese ni Brazil. Ati?
Yani, si Brazil wa nangia Portuguese. Juli kolonizwa na Portugal.
Kwa ya ujatuambia?
Ni vila Argentina. Ili nililiwa na Spain. Numa inangia Spanish.
Hiyo ni interesting, eh? Hiyo ni interesting.
Manangalianga atlas.
You think Kenya would be any better kama tungefukuza colonialists mapema?
Tungekuwa kwa South Africa. Zina depend.
Kani ungekuwa.
Okay, obviously tungekuwa mahali, tungekuwa mahali, tungekuwa better.
No, no, tungekuwa better.
Tungekuwa better.
Yeah. Tungekuwa better obviously.
So sahi China wakiamua kuja to colonize
Kenya. See the Chinese.
Yakani ni mafala huko.
Zi, si wanatukolonize.
Sahi ndo. Rudi kwanza kuplant to cottons.
Zi, your design.
Ukipigwa na
mali. But wana control, wata control economy. Wata control economy.
Zi, but watakuwa na favor, in favor of China. So ilesku China
itakwe. Situ kwa annex.
Eh, but sa ilesku China itaiti. Pia situ kwa tuna tina. Wow, so eri tujitegeme.
But itati ilini.
But tunajitegeme aje tukiwa under so much debt.
Chinese
like anaitwa Xi Jinping like anadai China ikue like it dominate ni ndomana wana drop dollar wana form BRICS jo anadai ku
anadai kwa ka US
eh venye US imekuwa super powerful for so long
but inaweza iwezi
msijui anyway US wanajifanyanga wao ni wazuri na wao pia wanafanyanga the same thing Russia wanafanya Ukraine. US wamefanya so many other places.
Nataka tunyakanyagia hapo in case there is a US company yenye ndai kutupea gig.
Ah, tunai call it as it is.
Anyway, naona ni kama wakati wetu umeisha hapa manze.
Kwa hiyo tumegonga how many
producer na nani ni nyonge.
Ai.
Episode.
Pause.
Pause. Nyonge episode.
Umenyonga na kwa parting shot.
Zis janyonga.
Short.
Kujanyonga.
Short Kyle Lewandowski.
Parting two, tupige parting shot. Tuko 1-6.
Tupiga hour. Tuko na story mingi sana.
Kweli?
Parting shot. Najaribu kukumbuka parting shot line ilikuwa nayo moto kutoka last
week. Okay, script inapotea. Mafuu kwe imi.
Zii, nilisoma mahali.
Na siyo ni
script. I read it somewhere.
Zini plagiarism.
Ninge quote. Acha nikipata. Okay, tuanze na hiyo side yenu kina Bobby.
Parting shot yao. Ni men no kuwe men. Na si vibaya kuwa a man. Si vibaya kuwa a masculine man. Sai unajua sai wanadai kukill hiyo. Hii hiyo ni
dead.
Tusikie. Yeah? Pause. Lakini nimesikiza unajua inaitwa constructive journalism ama hii inaitwa aje like hujali
what people say
hujali una tafuta facts una uko
amewasa ukweli
uko objective unasikiza anyone like huingi like nseme aje
basi kuende udaku post
like umeona hiyo interview ya BBC na
kutafuta data
BBC pause.
British Broadcasting Corporation. Ayo, mwone yu interview on a date. Nafaa mwone.
Saa, tenda kuwatch.
Endo watch, and then mwone full video enye, like date pia li record. Mwone venye wame twist vitu. Utacha kubelieve so many things. Unaona, like ina broadcastiwa na mainstream media.
Of course, they always have an agenda.
Like, walikuwa na agenda, like, walisema, okay, walisema, wana, hizi ndo questions tutauliza, tutadai kujua how was jail. Unajua aliye kwa Romania, aliye kwa jela bila kuchajiwa. Like, koni.
Nikadulu na naswa kome kwa ndani already.
alafu wana low huko.
Si wako nayo, ni low yao hivyo, like judge akiona kuna possibility inaweza kuwa true.
Unawekwa ndani.
Unawezekwa ndani wakifanya investigation.
Oh, that's the same tu na Kenya. Ni ka remand.
But Kenya unakanga how long?
Hey, remand.
Lakini remand na remand usiwalie kwa prison.
Wale kwa prison, yeah, prison.
Si remand kwa prison. But sasa ni venye tu mko.
Unawezekwa remand tu hivyo for no reason.
See, Bob say you am saying I'm still doing investigation.
Mimi ni check kwa ile pingu unapelekwa kwa remand. Zi unaenda kwanza cell. Alafu ukitoka cell unaenda remand.
Unaenda police station.
Kwa ni cell iko
hapo. Unaenda court. Unaenda court. Ukitoka court
ndo wapelekwa remand.
Kaka na ujamaa wa Shakahola.
Kesi yako wamekuwa kikarimand.
Eh, walitolewa police alitoka pale. Jo alikataa kukula. And actually one.
See, but hiyo inaonekana like wamefanya kitu ime happen. Ojo inaenda based on hearsay. Like wanasema
kama tu ya Mackenzie.
Ni based on hearsay juu wanasema kuna this girl anaitwa tutampea jina Alice hadai kutokea. Hadi kusema pia anaishi, but ame submit nini to BBC amesema this and this and this will happen. Unajua hiyo ni a real person. Na akakaa 3 months jela, investigations ikifanywa, hakuna kitu ime hawajachajiwa tolo, amekaa tu juu anaenda lini home nini wakarilisiwa. Sasa si venye amerilisiwa akaanza kuongea
mbaya.
Akisema venye like
alifanywa mbaya.
Alifanywa mbaya juu wamekwa prison for no reason.
Na sasa lakini amerudishwa tena.
Si ndio amerudishwa juu ni investigation walikuwa wamepewa.
Wakupewa new charges tena.
Si ndio hiyo charge waka increase juu.
After giving them new charges, sasa yako prison.
Zii. Hawajamwarrest.
Wamerudisha the charges.
Hawako na charge before, wako wamemcharge. Sasa hii ndio wamemcharge.
Sadia kina Mackenzie walishikwa bila charge.
But hiyo Mackenzie unaona kuna nini hao wasiwachachao, kuna dead bodies zinaokotwa, hizo stuff. So kwa basically nasema as in usikue controlled, like usikue like kuwa mtu mwenye unatafuta the objective truth. Usione tu anything we take surface level ati juime imeonyeshwa hivi ndio inafaa kuwa. Na cheki, so unafaa uende ujitafutie answers, uform opinion yako,
uishi maisha yako.
Usikue shaped na nini. Juu mimi na believe like I say like una idea desensitization ni nyinyi ndio product. Like social media inadai kuwa sela.
Kushua boba naishanga na hizo memes. Kinajifanya na preach water hapa.
Paka
natumia mabeshti.
I swear to God.
Hada nashindwa kupumua.
I swear on my life. Nime swear on my life. Sijai cheka hizo memes. Juu si funny. Juu kifikiria hiyo ni real situation. Si ati ni hypothetically tunaspeak on. Ni watu wako chini real wanapitia.
Inaweza kuwa wewe. Yani ni kitu
inaweza kuwa mse unajua. Inaweza kuwa. Sasa imagine family member waki anaingia online tu. Anapata tu memes.
Sasa hizo kwa family group mko hapo mkiomba.
Hizo stuff.
Alafu ukirudi ukienda status ya best yako unaona kichome hapo.
Coming to think of it by the way, si funny.
Si funny. Aim. Si funny.
Tunasema hapa si funny.
Ni kitu ni laani watu wamekufa. Na death ikuwa ngi joke.
Death si joke.
Okay, mpige parting shot kabla mwanze kuhubiri.
Anyway, hiyo ndo parting shot yangu. Like ukue
haba utufungulie channel. Sio una kazi home. Tukupere microphone.
Eske afungue
ring light.
Ola,
unakaanga huki huki. Kazi yako ni kanius kakitokea una chapia real research. Unatuwekea fiti.
Escape the matrix. Minezo pigi hiyo ni miju. Sina ini
vira. Escape news.
Eske. So sita kwa tunakutumia vitu zenye ziko na surface level. Tunakutumia
zona 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 zona.
How many times a week? Thrice?
By the way.
Monday, Wednesday,
Friday. Najia sisi wengine tuko busy.
You know? Mm. Yeah.
See, as if Faraja yuko busy. Faraja lilitext.
Faraja, yeah, ndo anakutumia.
Faraja lilitext. Sawa, sawa.
Ili off mic.
Ili off mic.
So, we Faraja wendo ni journalist o na mtaftia news.
Topi gadi na Faraja. Nilikuwa adi na hiyo idea ya
actualize it.
Debunked. Mchiki ya se wa church pia.
Ya, mbuko ukisema.
Nuna tunewa exposed.
Saizi wako, saizi ubani wako kwa... Nini piga
parting shot. Parting
shot.
Sifaraji upiga.
Excuse me, mnanirudisha back to the news.
Society kwa hapa ina blame shida za society kwa Mary Jane na kitu society inahitaji meni kuepuka poverty na hizo machain.
Wamefunga nazo wa junior
kwa brain. So na juice za chuma mnaona ni game.
Si ndio sasa.
So like msiekelee. Point yangu si hiyo
mlire nyingine.
point yangu ni hapo msiendelee mereje.
Escape this ya bomb.
Nishapiga parting shot yangu.
Zilakili, hiyo ni episode nyingine refu, hiyo tunafaa tupige hiyo.
Ndio kwani nimeifungia hapa ianzishe next episode.
Have an amazing week ahead and smile.
Where's the stay beautiful Kauko? Kauko. Aya.
Nilikuwa nataka bomba.
Sawa.
Bomba karibu beautiful.
Sawa, sawa.
Bob.
Ni mimi. Ah, kama kawaida keep cooking.
Ya
ni hivyo tu.
Nani amenunua sufuria mpya?
Kiombaji.
Okay.
Tune in next time. Tunapiga hiyo story.
Ya nini? Oh, mimi petting shot yangu ni okay, ndio hiyo nimeipata. Hakuna kitu hatuwezi do. Hatuachi sip. Woi. Hatuachi sip ya nini? Sip ya nini? I sink.
Sip.
I know.
Ndio kitu. Ndio kitu na understand. Bila watu wajui jina husu ni ID.
Hapostia ID au
sim. Aya, hatuachi sip I sink. Ku trust na ku believe na uingie works and you do it big. Last but pia not least, have no fear, no please trying to. Yeah, hizo ni Nyashinski Tunnel Vision manze. Keep cooking venye Don amesema. Hizo ideas manze mna actualize ka Bob. Bob anaenda
okay, kuishinda ku actualize unatuma hapa
tunakusaidia. Unatuma hapa tunakusaidia. I mean we are very very much there. And hizo businesses pia mnatuambia tuwapige shout out, big shout out to JD Lulu Closet, right?
Closet.
Yeah, JD Lulu Closet. Pale hivyo ingeni mfanya thrifting one to one.
Ubaya unuona uzanga vitu za mamanzi.
Hata huyu. But he's so cute, niliona.
He's so cute.
Yeah, he's
so cute. Hata wako na masizi.
Mina tika kununua.
Recommended. Ndiyo yu, Amy Ashawa.
Mina taka mdomo na busy ya vitu men's.
So ufungue.
Fungua. By the way, hakuna thrifting ya mamen.
Ndiyo,
yeah. Iko.
Okay, iko.
Okay, iko. Lakini
ni ya madame.
Hakuna like ya mapiers.
Yeah, yeah. Like mzana neza kuwa na uza majako tu.
So, yu ni big shout out to JD Lulu's Closet. Closet, right? Yeah. Mwingi hapo mfanya thrifting one to one. Two very nice things hapo. Bob, big shout out to Bob and
the Kanyes.
The Kanyes, of course.
New group to Claire. New
group
to
Claire.
See, the Kanyes, I mean. Big shout out to New group to Claire. Pale lifestyle vlogs, right?
Vlogs, content.
Nini, everything. Wewe ukitaka tu kusikia fiti. Ingia yo, nini. CDM. Ingia kwa
fiti. Ni kukapua.
Mwuzi tuwe Bob kwa serikali.
Ungalie. Uwezi nitoa serikali.
Usislide DM.
Uneza pendua serikali Bob.
Hadi ntaono ukislide DM.
I will be there.
I will be
there. I will reply. I will reply. I will
reply. I will reply. I will reply.
Farajer.
Big up to Farajer.
I'm not to pick a shout out. It's
for sound. Oh, ni amna nini? I'm a bado.
Eh?
Amna ama
bado. Bado.
Hakuna.
Iko huko nyinyi.
But still big shout out to Farajer.
Big shout out to Farajer and the guy and oh and okay.
Wow. Hey,
boss.
Aya. Oh. Big shout out to Amy. Hey, oh yeah.
Crochet Gallery.
Crochet Gallery hapo.
Oh, sit kona biz. Wewe cheki kama na dai mazio angamia. Ama mna dai camel ride. This is a show. Hizi mbali panga sichwani. Eh, mnaweza ni hit up, mnaweza hook up.
You can make a few calls.
A few calls.
One call.
Ata ese
hakuna kuna bureaucratic
manze. Big shout out to Amy Crochet Gallery, right?
Yeah.
And yeah,
Crochet. Mimi na Daibini.
Okay. Same. Na mimi sina nikikwambia. Hiyo mtapiga offer. Haya. I think that's episode 30, episode 40, right?
Episode 40
for us and see you next time.
Bye guys.
Siku 40 kama mwizi.
Ni London Square.
London Square nani?
Square? Mwizi.
Gava.
Oh, leo ameshikwa. Oh.
Leo ni
tunge jam.
Tunge jam hii episode.
Tunge jam.
Tunge jam kama Mombasa leo.